kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraan kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hoogganaan humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juuraa droonii fayyadamaa jiraachuu himuu isaanii, deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa to'annaa jala oolfamuu isaanii, qophii 7 kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa fi qophii dubartootaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafqaadittan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bafqaad Mordaati. Deetaa ministeera nageenyaa mootummaa Itoophiyaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa xalayaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irraa barreeffameen taayitaa isaanii irraa kaa'uun isaanii kan ibsame obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa hidhamuun isaanii beekameera. To'annoo jala oolfamuu obbo Taayyee Danda'aa ilaalchisee gumiin waloo tasgabbiitii fi nageenya mootummaa Itoophiyaa ibsa baaseen obbo Taayyeen miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hidhamanii erga turanii booda mana hidhaatti gadhiifamanii taayitaa kennameefiin deetaa ministeera nageenyaa ta'anii waa'ee nageenyaatii fi hojjechuun ittuu isaanirra jiru gareewwan ibsichi farra nageenyaa jedhee waame wajjiniin dhoksaadhaan itti hojjetan argamuu isaanii eeree jira. Obbo Taayyeen yemmuu to'annoo jala oolfaman mana isaanii keessa bilbilli harkaa 9, kompiitarri laaptooppii 4, gabataaleen konkolaataa adda addaa 4, qawween kilaasiitii fi shugguxoonni, rasaasonni adda addaatii fi galmeewwan adda addaa argamuu isaanii ibsi qaama mootummaa kun beeksisee jira. Obbo Taayyeen taayitaa mootummaa irra ittuu jiranii mootummaan akka nama ajjeessaa fi balleessaa jiru ibsuudhaan himachaa akka turan kan hime ibsi qaama mootummaa kun hanga'oota mootummaa biroo irrattis hordoffii taasisaa akka jiruu fi dhiyeenyattis tarkaanfii fudhatu uummataaf akka ibsu eeree jira. Bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ifatti ba'uudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti kan qeeqaa turan obbo Taayyeen erga taayitaa irraa ka'uun isaanii itti himame booda xalayaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fi jedhanii barreessan keessatti yaada eda'amuu Abiy Ahmed barreessanii fi dubbatan amanuudhaan akka isaan hordofan ibsanii dhaawataan garuu waan dubbatan akka hin jiraannee fi kan dhiiga namaatiin taphatan ta'uu isaanii hubadhe jechuudhaan ibsuun isaanii beekameera. Obbo Taayyeen yoom akka mana murtiitti dhiyaatanuu fi galmeen imannaa ifatti irratti banamuu ilaalchisee wanti beekame hin jiru.
Lola naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru irratti waraanni mootummaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii akka fayyadamaa jiru Fiild Maarshaal Biraanuu Juuraa mirkaneessanii jiru.
Hogganaan hoggantoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsa dhaabbata miidiyaa Faanaa Broadcast jedhamu irratti lola naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin walitti bu'iinsa hidhattoota wajjin taasifamaa jiruun bakka barbaachisaa ta'e irratti diroonii fayyadamuudhaan haleellaa taasisaa akka jiran dubbataniiru. Bakkaawwan lolli taasifamaa jiru irratti haleellaa dirooniidhaan taasifamuun namoottan nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii jiraattonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa ibsaa jiraachuun isaanii ni beekama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1930 bakkaawwan godina Walloo Kibbaa keessatti haleellaa diroonii raawwatameen namoottan nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattota waabeeffachuudhaan VON gabaasuun isaa ni yaadatama. Namoottan nagaa irratti miidhaa qaqqabaa jiru ilaalchisuudhaan deebi kan kennan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waraanni isaanii yemmuu diroonii fayyadamu namoottan nagaan akka hin miidhamnee fi of eeggannoo taasisaa jiraachuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin taasifamu ilaalchisee kan gaafataman Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa mariin marsaa 3ffaatii fi inni xumuraa jiraachuu akka danda'u dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
ኢፍሲ ሚኒስትሪ ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ካራዱቢ ሂማ ኢሳ ማቲው ሚለር ባሰን ወለብደ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ግዱ ቱሬ ፍሩ ወሊገልቴን አልጀርስ ከመለጣይ ሀር ወጋዲግደሚ ሰደፋሳቲ ወጋዲግደሚ ሰደን ሀርጣ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራን ደገርሰ ሐዋሰ ኢድል አዱኛቲን ካራ ወሊገልቴ አልጀርሲን ዳንጋ ወሎ ዳንገ ሱፍ ዋዳ ወሊፍ ጋል ካንገለን በራ ኩማለማፍ ኩዳ ሰደቲት ቢዮኒ ለማን ወሊገልቴ ነጋ ኢሰሴና ቀበሰ ጀለሜፍ ታይሱን ቢዮኒ ለማን ዲሞተ ዳንጋ አከ ወሊገልቴ አልጀርሲት አከ ከበጀን ኢረዴቢን ዋዳ ወሊፍ ካንሴናን ዮሙተው ዋዳ ከወሊፍ ሴናን ካንጀደ ኢፍሲች የሮ ወጋዲግ ደሚ ሰደፋ ኢሳ ያደተ ሙከነትስ አባን ቢዩማ ፊብር መዱማን ዳንጋ ቢዮ ተለማኒ የሮ ከሚዩ ጫላ ከበጀሙ አከቀቡስ ጣሜረ ዩናይትድ ስቴትስ ደገርሳ ወሊገልቴ አልጀርሲፍ ቀብዱ አመስ ኢረዴ ቢቴ ካንኢፕሲቱ ዮሙተው ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራኒስ ሐፉረ ነጋቦጫ መኒን ገረናኖ ተስገባ አፊ በዳጢነ ቀቡት ኢረጫላ ተከወሊን ሆጀተን ጀጀበ ሲቲጀለ ገራ ኦዱብራቲ ዮሙደበሩሞ ሎሊ እስራኤል ፊ ሐማስ ግዱ ቲታሲፋ ማጅሩ አካ ዳበቱ ሰገሌ ከኑ ላፍ ጀች ዳበኒ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ያይ ወሊ ገላ ዋሜጅራ
ያይን ወሊ ገላ ከሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ክብጠ ተሐራ ዋማሜ ጋዛ ከይሰቲ ሐለ ገርጋር ሰነሞ ማሚ ጄሱ ዳብ ጀቻ አከዱ ኳስኒ ዳበቱ ያደቂያት ረቲ መሪ ታሲሱ ዳፊ አከታይ ኢብሰሜጅራ ሰሪ ማሪ ዳፊ ኮፓዬ ሲቪሎታ ለሚ ፓለስታይኒ ቲፊ ለሚ እስራኤል ጋዛ ከይሰጅራተን ወሬን ሰበባውን ወራንሳቲኒ ደረረማጅራኒፊ አካታ ሴራ አዱኛቲ ኤጉምሳፊ ገርጋርሰ ታሲሱ ዳፊ አከታይ ኢብሰሜራ ሰሪ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ ማኒቲን ኮፓዬ ኩኒ ጋሪወን ለመን አከሴራ አዱኛቲፊ አቦመመን አከነሞተን ኡምናም ቡተማኒ ኦክሰማኒ ጅራኑ ገለክ ሰማኑፊን አከሱማሲ ሃዲ ገርጋር ሰነሞማም አከሚጃታ ታው ካንጋፈቱ ታውንሳ በካሜራ ቶርበንደር በኬስተ ሴሪ ያደወል ፈካታ ቀቡ መነመሪ ነገኛ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ረት ዲያቴ ዩናይትድ ስቴትስ ፍረቹ ዲዱ ቼቲን ካንካይ ኩፉኒሳ ኒያደተማ ያይ ወሊ ገላ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ረት ያደ ዮኪን ሴረ ዲያቴ ሰገሌ ዳኒ ፍረተማ ጣብሲ ሱኒ ጅራቹ ባቱሲ ሴሪያ ኢወሊ ገላባሱ ዲባሲ ያሳማሌ ድርከመሴራ ኦፍ ኬሳ ካንንካም ኒያከታይሲ ቲብሰሜራ የሙ ያይን ሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ታሲፈሙ ዳብጅሩ ካነቲ ሀሌላ ጥያራ ወራና ደበለቴ ወለኬሳፊ ኪበጋዛ ኬሰቲ ሎልጭማኒ እትፉፌ አከጅሩሲ ቲብሰሜጅራ ወራን እስራኤል ሀሌላን ጥያራ ታሲሳጅሩ ካንረቲ ጥየፈቴ በካወን ሮኬቲን ኢራፍሩገጋ አንታኡዛ ኢብሴ ተከታይን ሰቦለ ለፈጀላ ከሰቲ ታሲፈሜኒ ሮኬቲን ዲብለ ማፍሸንተምኒ ሞርታራፊ ቦምቢወን አዳዳ አርጋቹሳ አከበክሲሴ ገባሰሜራ
ሚሳኤል ሊበከ ገሬን ሂደቶ ተየመን ከሰሶቾ ሁቲን ቷቱራ ዱካፈሜ ዶኒ አላባ ቢየ ኖርሜ ከይ ኦፍራ ቀብዱ ተኮሩ ኩቶ ኒሳ ኢብሰሜራ
አከ ኢፍሲ ዋልታ አጀጀወራና ዩናይትድ ስቴትስ ጀደቲ ክብጠተ ሐራ ሱሉላ ገርባ ባብ አልማንዳብ ጀደሙ ረቲ ሀሌላ ሚሳኤል አራወቲ ቀናኒ ዶኒ ሩኩተሜ አብዲት ቀበቹን ኢሳ ከምቤከሜ የሙተው ልቡ ነማቲ ፊ ቀቤኛ ረቲ ሚዳን ቀቀቤ ኢንብሰምኔ ገሬን ሞቱማ ኢራኒኒ አከደግራ ሙሂማ ሙሁቲን ናኖ ገርበዲማ ዮካን ቢሻኒቸ ረቲ እስራኤል ረቲ ጥየፈቹዳኒ የሙድሮኒ ዳፊ ሚሳኤል ዱካሱ እኒ አራኩኒ የሮዲዮ ከሰቲ ይሳራዳ ጀደሜራ ኡምኒ ገላና ዩናይትድ ስቴትስ ዲልበተ ኤንገዳም ቱርሰገሌ ኢፈቲ አገርሲሴን ዶኒ ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ገርበዲ ማረተርገሙ ሚሳኤል ገሪሁቲ ኢራ ዱካሳሚ ቆለቹ ዳፊ ጀጃ ዱካሳፈራ ሚሳኤል ታሲሱ ይሳ ኢብሴጅራ ገሬን ሁቲ ሰንበተ ዴን ገዳ ኢብሰባሴን ዶኒዋን እስራኤል ዮኪን ዶኒዋን ከራ የመኒን ደርበኒ ገረ እስራኤል ኢትማለን ረቲ አከዱ ካሰበኑ ቤክሲሱኒሳ ገባሰሜራ ኦርዶፍቶ ተኬኛ ኦዱንገል ገለ ከናብቀምኑ ቀኑማ ኮፒሌ ኬኛ ፈኒ ወጅን ቱርቲ ጋሪ
gara kopile harraf kin defanneti yo mudabarun mo rola israeli fi gare hamas giddu titasi fama jiru dabsi sulaf akawali galten ukasa dabu tasifamu yani mana mare na genya labata motummo tagamto mani ratti diyate ture didda united states in oso fitanin bayin hafe ammas gumi wali gala kan labata motummo tagamto mani ratti dubbachu daf jira ejennon united states kun keka uma jiratu sangawoni united states garu ejennon isani akasirite ibsajiru namota nagala mile palestinif egum sitasifamu akakabus beksani jiru dimma kanarratti gabasa verunka balderas balderasin kopae jallane gammadatu deessa
Umnotin Israel caalaa humnaan akkasumas ciminaan Gaazaa keessa akka jiran muummichi ministeeraa Israel Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa dubbataniiru.
Kaayyoo keenya hunda galmaan ga'uuf jechuunis Hamaasin dhabamsiisu namoota keenya butaman hunda deebisuu fi Gaazaan lammata Israa'eliif balaa akka hin taane mirkaneessuudha.
Torban darbe murtii manni maree naga'e gumsaa kan tokkummaa mootummootaa kan silaa hatattamaan dhukaasa dhaabuu gaafatu irratti Ameerikaan sagaleen kuffisuu isheetiif Netanyahuun galateeffataniiru. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin murtee kana ibsaniiru.
With Hamas still alive, still intact.
Hamas ammallee lubbuun jiraatee jabaatee turuun ammas waan onkoloolessa torba raawwate sana deddeebi'e akkasumas irra deddeebi'e akka raawwatu taasisa. Sun salphaatti rakkinichi akka itti fufu taasisa.
Blinken barbaachisummaa deeggarsaa fi meeshaa waraanaa kan akka Israa'el ofirraa ittisuu fi ishee barbaachisu kennuuf cimsanii dubbatan. Kunis haal duree malee akka hin taane immoo ifa godhaniiru.
Those rules apply to Israel as they do to any other country, including.
Seeronni kun akkaataan itti fayyadama isaaniif barbaachisummaan dirqama seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kabajuu dabalate akkuma biyyoota biroo Israa'el irrattis raawwatinsa qaba.
Garuu lakkoofsi namoota nagaa Gaazaa keessatti du'anii dabaluunsaa itti fufee waan jiruuf waltajjii Doohaa keessatti gaggeeffame kan waggaa waggaan qormaata addunyaa mudate irratti mari'achuuf gaggeeffamu irratti ejjennoon Ameerikaan qabdu cimsee qeeqamee jira. Muummichi ministeeraa Faalestiinotaa Mahamud Ishteyaa akka jedhanitti.
It's not up to Israel only. It is those who have given.
Israa'el qofa miti. Warra Israa'eliif ehama kennan dabalata. Ehamni kennan kunis akka isaan Faalestiinota ajjeesuu itti fufaniif aboo kan kennudha.
Ministeera Hajaalaa Joordaan kata'an Ayman Sifaadi akka jedhanitti.
In the United States we had a very blunt conversation with.
Ameerikaa keessatti ministeera Hajaalaa biyyattii Blinken waliin marii jijjiiraman Finfinnee geggeessineen hundi keenya jilla Arabaaf Musliimaa weerara kana dhaabsisuun dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gahaan gara kutaalee Gaazaa hunda akka seenu akka eeyyamamu taasisuun akkasumas eegumsi lammiilee nagaa akka mirkanaa'u taasisuun akka ilaalcha duraa argatu ifatti himne.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres akkasumas hirmaattoota waltajjichaa akka jedhanitti gargaarsi namoomaa akka seenu gochuuf dhukaasa dhaabuun akka labsamu iyyachuu itti fufnaa jedhan. Akkasumas daayireektarri waliigalaa kajaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom Jenebaarraa duulli waraanaa kun naannoo Gaazaa fayyaa namaarratti dhiibbaa geessisaa jira jechuun akeekkachiisaniiru.
As more and more people move to a smaller.
Namoonni baay'inaan gara naannoo xixiqqaatti yeroo deeman garmalee walitti qabamuun nyaata bishaan bakka jireenyaa fi kan qulqullina gahaa qabu dhabuu waliin walqabatee. Dhukkubni akka babal'atu haala sanaan mijoo uumuutti jira.
Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran kanneen qaamaa fi yaadaan bututan akka gargaaraniif jaarmayaa keenyarraa gareelee gamas qubachiifne jirraa jedhan Dr. Tedros Adhaanoom.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jalutti dabarra. Nu waliin tura. qorannaan muuziqaa Oromoo irratti taasifamee jiraachuu dhabuun ammas guddina silaa muuziqaan Oromoo gara industiriitti ce'uuf malu gufachiisaa akka jiru weellisaa fi ogeessi muuziqaa Anis Gabii hima. Sirba isaa Haadha Milkii jedhuun badhaasa Haacaaluu irratti kan injifate Anis sirboota Oromoo gosa muuziqaa jaaziin qindaa'an beeksisuuf hojjetaa akka jiru turtii isaa Galmoo Daawit waliin taasisa irratti ibsee jira. Itti dhiyaadha.
Ganama Finfinnee istuudiyootti weellisaa fi ogeessi waliigalaa muuziqaa Anis Gabii Ida'oo hojiirra jira. Arsii Asallaatti dhalatee Finfinneetti guddachuu kan dubbatu Anis abbaa ogummaa muuziqaa hunda galeessaati. Meeshaalee muuziqaa ni taphata, sirboota ni qindeessa, akkasumas immoo walaloowwan sirbaa ni barreessa. Ittuu oguma isaa kana beekumsaan dabaluuf ammoo Yuunivarsiitii Walloo irraa barnoota muuziqaa waggaa shan baratee eebbifamee jira.
Akkuma beektannoo baankii artistii weellisaa Gabii Ida'oo Orkeessaa jedhamu weellisaa seenaa qaban keessaa isa tokkodha. Sirba isaa tokko jechuu dandeenya. Jaalalli keen dhumu mi'ooftu akka damma ayyoo ko harmee ko si caala hundumaa. Sirboota yaada guddaa qaban sirba baay'ee qaba agar. Innis dhibba mataan isaa danda'e qaba narratti jechuudha.
Onkololeessa bara 2022 kan lakkifame viidiyoon muuziqaa Haadha Milkii hojii Anis Gabii Ida'oo isa jalqabaati. Hojiiwwan badhaasa Haacaaluu hundeessaa barnaa irratti injifatan keessaa takka kan ta'e kana ogeeyyiin hedduun qooda irratti fudhatanii jiran.
Leencota barreessa sirba kana. Haadha Milkii akkam godhee viizhuwaalaayizii wanti ta'edha. Aadaadha, seenaadha, qajeelfamas, ilaalchas. Kaabanni barreessu yaadannootu hojjete. Shimboodi har'a jimantii isaas dhufnee hojjenne sirba bareeda dhugaa rabbi sirba maastar piisii naannoo jedhee keessa Haadha Milkiin isa tokko. Hangafa kooti dhugaadha. Garuma hangafa waan ta'eef qofa osoo hin ta'in bu'aa bayinaan achii keessan argee bu'aa baay'ee.
Shamarree Salaamaawwit Taaffasee dhaabbata Salaam Itoophiyaa fi kan muuziqaawwii jedhamu of jalatti qabutti ogeettii dhimma gabayaa fi sabquunnamtiiti. Anis Ida'oo dabalatee artistoota hedduu waliin dhaabbatichi waliigaltee akka qabu kan dubbatte Salaamaawwit hojii Haadha Milkii akkasiin ibsite.
Anis nyaagaa yesarraa muuziqaa inni Salaam Itoophiyaa endiyuun muuziqaawwii kamagbaatee bifit nau.
Anis muuziqaan inni nu biratti qopheesse an otuun gara Salaam Itoophiyaa fi muuziqaawwii hin dhufin kan qindaa'edha. Haadha Milkii jedhama. Aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate amala muuziqaa jaazii kan qabudha. Anis sirba kanaan dhageetti gaarii argatee jira. Kanarra darbeeyyuu immoo badhaasa Haacaaluu irratti ramaddii lamaan kaadhimamee tokkoon ammoo injifatee jira. Muuziqaawwiin erga hundaa'ee yeroo dhiyoodha. Ammoo yeroo kana keessatti milkaa'ina akkanaa warra arge ta'uun keenya nuuf waan guddaadha.
Salaamaawwit muuziqaawwiin albama muuziqaa Anis irratti hojjetaa jiru dabalate sirboota kaanis sabaaf akka dhiyeessuuf jiru dubbatti.
Jaaziif afaan Oromoo adda baasuudhaaf jiru rakkisaadha. Maaliif jaaziin ka'umsi isaa buluuziidha. Buluuziin immoo sirboota keenya jechuudha salphumatti. Sagalee furtuu shaniin hojjetu. Akkas ta'uun isaatuyyuu jaaziidhaaf ka'umsa bu'uura ta'uu hin danda'a jechuudha. Achirratti immoo rukuttaadha.
Kana malees yaadawwan qubaatti ka'anii sirbaan dhiyaatan shubbisawwan geerarsii fi gosa sirbaa aadaa hedduun muuziqaa Oromoo keessatti mul'atu amala muuziqaan jaazii qabu warra dabalataan ibsanidha jedha Anis. علي بر الراجل قبي إلمو علي إبراهيم حاجي علي قمري في كان سربوت عمل موسيقى جازي كبان كان أفان روموتي ويلسانوسي موسيقى رومو قرنو ملي وانجرو في سينانسا أول ميجرا جدا
دكتور علي بر موسيقى جازي موسيقى أفان روموتيف بور إبراهيم حاجي علي شبو إلمو فا إلمو علي Sapa da fkan mi gu pega wan Jira chu hai di ni sa di ba Na kan akko fam ti mar jazi musika kenna nko atamne Qotamu warpada sirti
Sena musika wan romo basuf karura qaba kan jeda anis gosa musika jazi afan romo tinanga potan jel qaba mejede akkala fa qaba tufis weliso tadergege yewalinta wudan hojira akajirus bibata album musika amma musika wiwalinta yojita jirus qabiyenisa akako addada qaba tus jazi afan romo ratikan tiyefetetu anis dabalata andubete jira gabas tegele america galmo dait infinera
Ambo kopi kenya satu murah kan teti yang muda baru kopi dua ratus hati ke sumbang kenya harta lenjus tu figur situ melajurinya karena fan Inggris life coach jadam ade suad muktar Abdullah finfinnya ke satu abbata kafita jadam unde sulan tajajila gorsa dada akakin najur tu kandubat tu biya ke satti qofa oso hintane biyoti afrika baha olla ethiopia jiran ke sattille akko jecha jirtu ertetti tujubetu dubise life coach jechun mal jechu akata ibsune galti
life coach jechuniga jirun tuni beitan semana babota ragafa banu mane barnota ra which is hard skill kabale ban yokiu
barnotan bekun sargatan jechu
mana bernotarra degree kabanne yokao whatever kabanne ban which is hard skill namiche koyoni fi mahandisata yiti hard skill ni sabab basu kabate ba ammo yero amma kana ke setu si anaun 21st century mal barbada soft skill yor bal
dan detirum umamu annam ni qabwechu
so life skill atikeni tukana life garagara rakinna juru ke se juru jollin jarra kana ke se jirtu batani akkanini potential sani bira gani potential sani dan de ti sani akkanini bekani fa fatani da sanifu jurun kuni ko bai se ti amma kana ke se to biyoni kutte kanga life coach mentorship janitiki warren sidura jiran warren sidura uban nofi mutan nofi mudanno sirrakaban deebi sani mutanno fi de kom sasani sani deebi sani karakana deemi jiruna kana akasu jani iji atillarinin kara atillarinin si agarsi sani jirutan ti akati tattafatte baka kalesat jirturra foju kara foye deemtu gochu daga
Sini lanjut semua yokan semua life coach isajar kana atamiti gara kana luftan.
Senar el tu dah bernota ko fani miti of course inclination ni kiri gafa mana bernota berusi nama gergaru jolle wal hubatina kesan hubatan high school mau gafa juru even gafa university sepera jolle na agedi jolle wal hubatin thae akasan hubatan gutu dan jalat dan tu gafa ni jolle. Then acira dah berdaily course ni short course ni kena mutu jadi bernota ada. Karena perasan induran Malaysia demi course personal self help wan jam kala dati akanin potensi kenang kabu yukahu dendeti kabu kan akanin basa jen kursi bija dada demi especially for istitu karambe kama Malaysia, Indonesia, Hindi demu dan so kursi le ad dada fuda deti ni kara kanakanin dufegaru sangkofa sosonte inanis wanin barbaru fujetcha kitaba bai en dubise asirati kitaba bai en dubisuni si mutanno kanke mutanno na magira lenjiriar gattu fi mudanno jiru tan deke sati simudatu kana wore ratti godi fitabadde you become the best teacher. But see, sa ko for something, jiru keke sa majera ma med the jiru keke sawa onni keke sawa.
Sirida fedi namni tokko namagar garu af keessa sa jirenya sa keessa fedi yo jiraate oguma jarra digdami tokko fa kana keessa jiru ratundaudan moyo kan simo barnota satau technology fagate de mera wanti addadamu wanachas basu qaba inni sakeessa nama jiru sana fedi jiratanani isa tibu egara gadsha ichuda gara hoji tifida isa kanan hubadde sakeessa nara mal baratan sin barno ni keessa
Gafa dura kain bara de fayyara gafa generiki ta hin fayyan bara de yau ki group fi kana kana to jirami fi sai da cin da yata mara kuma jolle ta miyu feru ma wasa ti fi fi da ma ti fi fi da peer group jira de ne fayyan bara karu gafa na fargo ani fayyara ti fargo nan de ne tun da te cinco ke siko akuma sin je oson de mu na anu mana magargaru na ragaru mana magosu garga Then, kara social science in a stable, sociology in barate, ati akuman sinje, especially mutan non barbadu kanasi de, kumsan barbadu kanati, diploma wa yes nankaba, neurolinguistic programming, yuan jadamu si, psychology haren, so kosi, jetun kara kara he dunde me, anyways, dabalat mawan na tau, maali tina mana, barno ta jetun sammute nye waam baru mare, waam sammute nye bane, ati kana kabdo dande ti kabdo akati basu siguru bare wana ni bara den kanan kaba baka digiri kanan kaba bara master si kanan kaba je ni to ko baka to kocci maga ifi basi ifkayu ni sin so so sin gutti su akadun fati sin guddatu akahawa sati sin guddatu so navigate godu kabda malin jaladda ani oni fin mal hojjatin hawasa ki baqi na ni okahu dabara kan gargaru danda haje te o ke sa navigate gote then you'll find yourself
oji kana gafo hojjetani wajira matasa danda ikabamo hojin kesan kun gafo hojjetan akadun fa kesani ti hojjetu mo kamin oji kana hojjetu
Alright, grazie Bereda. Akala metin hojjeta tokko akadun fa ti organizationa banen hojjeta jira magala finfinne kesati ofisan kaba yaman kaba organization wata dadda mal organization cases rakina tujira warren hojjatu kunina ma productivity kam fidus kabuno himiti so hubanno kun baile akabi yettis hubanno hare wante organization asis lenjina nada akasumati modum fasis lenjina nada akasiti hojjata jira biye case tijetura biya lati ti case tu biyota East Africa rati ke satu wani je biyota dadda illa dadan ji kana especially East Africa rati garu Kenya Sudan Djibouti Uganda East Africa rati kuma ligalati lenji tana kennonin be kama organization ta dunya rati lenji tun ke satu China Malaysia ke satu arga manifest akka consultanti te no jetta
makani abata ke sane yo kan organization ke sane mal jedam
Makanda bata kiya kafta training and consultancy jama biye ke sakanjiru kana kana jitun consultancy rati no jetami tire nama gursu fi nama kunun surati wano jetu fi is training and consultancy organization
guyadi okesat
dandi wonna genye Ethiopia bukunna lamfa
sagalen America tajajili gamfa Africa matadure dandi wonna genya Ethiopia jedu jalattin Mariwan televisyen antasi sukesam ini tiano kopau raja.
Matadre erga Pretoria ti aswagga to kuboda jerun marin televisyen studio kesat kanen Maria Cisanif kesumota afiraman walin tasifam irodiot isni dia cuchra.
Baka wana dada Ethiopia ra gafi wani fi yada wan walitika baman yada wan kesumota studio targamani ilalchi fi yada wan formata Maria Cistota. Kaman akasumasi tora Skype tini irmatan irrat yatan balinan kesumesam
marin dakika sagaltama kun afana maratin afan oromo of tigrinyaadan kaqopaw yemutaw kan kuta afana mara wiyadiyo as isin dakqaba
torbani won walittananun kesammom kopi won afan oromo tv tigrinya dandi won nagenya Ethiopia akasumasi bulchin safi demokrasi ertra irrat tiye fatani yatu
Dandi wanna genye Ethiopia, Pretoria abud.
Uyati oke sati.
Sagale, Amerikara.
Sagale America Saganta Fanoromo One Hordoftanif Kudasingalate Fanako Pile Kenya Ratiada Yoka Batan Karatora Masteriti One Kenya Nubrango Dandesu Kesume Sanara and Mitukuf Kadu Gulalan Sagantale Namodandi Gulalan Sud Sagare Latera Amante Tujube Hora Kara Nidale Awasatin Tamsasunifi Producer Kenya Elias Asmare Ogesota Studio Marwalin Taulan Karab Kendefane Asumaratu Golamna Halkangari.